studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde aljumare nogay e goddo won nogay idi lewru meho acca hakke kala do bodon tawede limali fo mangal mudum min biyon ono korka sappo e jagum yambe jabbiri masilimaaje tapande nay e joyi biden tawale maison de la presse bamako do ko docteur mamadou watra won to boggi jambe to umar waygalu joodi ni on mikroji di do sakira bon compétitivité le ramadan du nati wattu joni o du idu wari e timmoore dum wonon lumoji do bomo ko do kan he pep jamaare de to jaada fuddu ko dida ni gondi e sotere dum e tawede fu sottobe kolliti dum fotay no duubi jabbe no di faande no le ramadan du wari no hulitan wiide police ngabe jaltinama fa kewi kala nokkuli do jamalde haadi tawede fa yottu yo cuudi misideje goddi le leedi me dindi fu be ngarande chaakele o do nokku be ngadle hen lugaji du en daran sigu kabaru hono demal wori hitan hikande ko yata tonuji milioji didi kani ujinaji temedder dum be anni remde le odo nokku remo wonbe tonbe kolitiw so paba matan odo adda don wawi hebede sikrab do non sembe kabaruji dum en jogino do kikidan de bismillah modo be halade lew ramadan du wori timmodo solando jabi hulitindi wi de gallure bamako de kan he pep nyaloma hande no jamar dan wondi e landinade juldi de dur feeso lewru ndu yakata fen le majjun wobbe ko litiran jogi tit alaji ko nayri bangal kebe fa yotti on nyaw coronavirus o wori le leedi meden di fa kebe famtar kedden mamadou samassi ko aminata jalla
ya wara lawi di newaki aljumare hande no bamako do lumoji di fu ana kewi yimbe wana ko newi hebude lawo cuudi do kalle nyohete yimbe ana utti to galbe dabay to sodobe kany e ciottobe ana gondi jembere de ana mawni bangal bank ngaji to yimbe na kewi ko heewi ana domi seku ba keita kanko mo goto e yimbe dombe be o kekudo hebali kalisi makko fa o itta almusaddaji galle makko kedo dem
tielaji kewde woni ga en glaceter me wari banko urutay so ana never pandon so ni min kebay kalisi hande min bawta fi hinade almusaddaji galle jamendi
to bangal gollirdo to biro ngaji kewdi iddi watti joni o be watti hirsugul dabaji hono non wori to mairie commune 4 district bamako to isa jara kanko mo administrateur to merito kedo demmo
tontinde ko wiete tonton teew be wondi landinde de le kurmodo yo gaydi mairie hukimin mer imbele hewbe na gonde imadra mudu robe gollobe secretaire be fuf koti yo honani imbe le mairie be kabi jati
hewe hore be galleji julle korka hikande wadan wakati ma chaldi imbe ana mbate mudun sabe nya covid-19 kany etil alaji keban abidina karame kanko mo horejo galle kedo demmo
COVID-19 lati sababu wayde kebe yimbe le hewbe sona dum ko wowi kay gay kiwdi hirsete ka hikka batte ti alaji keban dum do waka fi funtina do hore hono dubu jabi didi
l'année passée
pangare obato ko heewi ana doga yaade lumoji kany e salonaji mora yaade mi don keego homo fu tinno den tabo den lawi dentodi dokkari di
holitinde wiide eruji sertan hidde julde de solando jabi le on do wotto holita wed nokkule de fu ana keewi sa yehi le lumo bamako go nyaloma hande o feefa njaha jaati dum wana ko yaafi bi adama do bi adama non kudde ciotete de dongori le o do nokku tayde wiide jamarnde wi hihi ton ko yidi fu jamare sottore ton de kay holliti wiide cioggo wada e hono duubi jabbino di fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Boule Aminata Diallo
mango bamko do min goni gutigaaji kewdi bamin laawi goddi no sotira so tobe gaabe ngadi kaake mudden e ciotata di e daande gudoron ngaji di ana gonte sukaabe ana piana dum en baggi faanda mudun noddude sodo de yawtere e tawede fu kany e hewgol kaake ciotteli lumongo sodo beeka ana pan ala santu kanko mo cioto kadle nyohaade bornetede do lumo mango bamko do kedo demmo
tutela fu wondo client en tammin domi lumongo ana samti seda kabar o ana tiidi sabe nyaw coronavirus o be dungala kalisi ka hada ana gara seda seda
tay sodo be yogabe ana belte di kaaki ciotete di yogabe du ana gulla kalisi wala leedindi kedo denme
wari sodde tisot la coste cogu mudo ana yaafi seda ka kalisi woni himbe gala mi wari sodde kadule kanye pade yogabe ana jafina cogu o yogabe du ana tinna seda leelu mo go kadle de ana koy seda e buyti cogguji di kam yiye kadle mojjide sanne
mi tintinde tan julde korka hikande wadan wakati mo nyaw coronavirus wodi leedindi tawede o nyaw ana wodi fu lumoji bamugo di ana kewi yimbe hono woddo dirgol metre goto gon tabaka
hollitindi wi fa hande le der do julde wiama police ngabe hewbe kanyen garta jaltinede le leedi meedin difa be jayalon be kani renirde jamare de don yimbe le ngado be yambereji kanyen ko nande mudube jafina dudati dum woni jahol e garol le nokkule de fur fa kebe famtar kedde mo kanko noddete saka be sidibe yo kanko gote lami be police ngabe do bomo ko do ko ma sifido hen to foccitango Mamadou Samassi ko
malgré qu'il y a pas
o wayde dental jamaare e tawade fuf ni non kay min jiltoto e le dedede sabbi sikki wala kay yimbe le tawata nukuji bangal juldende musi deje de dun nono kan non denno min dawrono beedo fuf bawata hinade golleji mabbe e le dejere hakilo amen kay jamaare de tabatu sanne sariyaji kultadidi batti nyaw o min gatana hakilo sanne jahul e garol jamaare de bu fuf e le lawi mudi e dedede e golleji di min jogitoto fay jamma
lui ça va continuer jusqu'au lendemain
sikrab dido kabaruji fodo ba hebdu do statia men WhatsApp numero anni chapande jidde jagom chapande jagome didi chapande jette jette chapande jogo nono dimi do odo numero via mo mere mere 37321 ko do fu masko ko hurirte kine ko nafata ngare kebe ko sijo tamani fewni on do hen
sijo tamani
hodum woni sababu wattugol gafake madu maske wajibugol wattugol gafake e hinere mudun e ley nokkuje jama ana jeya e seriyaji di melisakiti wadde fa haba e nyaw bietedo coronavirus jonnon ko saabi on don seriyene ko hani andede de hono picce jaltoje so neddo dojji ma illi fayso ana hala madu ana nyama e ko nandi e mudun dem picce ana moba nyaw o denno sabim bina sakagol makko dum e ley meden denno wattugol gafake oyo bafal tekkugal bawgal hadde o do nyaw sakade e ley meden eden kani yamminorade o do gafake madu maske do nafa men en fu e ley on don alhali homo fu ana hani jatorade hono jogi do nyaw o fa rento rena heddibe kede yoga e tindini fa andon hono gafake o ma maske o battirte tinno do ngatton mo fa o huuba kine modon e kunde modon fa tenga e jesoli modon chale memde gattudo gafake neddo kala memdo maske gattado hono bamude mo fa lonamo fu o lota juude mo ko fa laba e sabunde o fa bitoro nebam bieteda hidro alcoolique mbaawe ka e wattude gafakeji di wattugol gotul sabi wattande wotere fu idi kani tipede law ciagal ittegol majji Allah rem wadda cellal
hejame ngomi noddirdo acci covid anni wolitindi wi nyaloma handen o jamarnder wonde wadde imadaraji fa fewte o do nyaw ilo bangile leedi meden di ko nayri bangal suka be fano gonde mojjinde ko be noddirta gel hydroalcoolique ko wattu jonde do fedde suka be noddiri gene agissant contre la covid e be gondi e hokkude jamar wonde do pomoko do hakkilaji lobbi faabe jeyal hono o do nyaw hani sakirede le majjundu be biyebe kaaja yimbe le jogi be yelaji lobbi tinno paabobe fa keben famtar kedden Ousmane Niali Bouli
yodum bale sappo e jeegon sugaabe jokolbe jangobe jande dow dorube pharmacie e docteur yaako be dentube le fedde de joini le lewru avril yabbenundu mo inin diam hydroalcoolique fana mudo e wi mabbe do habugol e nyaw o alhassan koulibaly wa e fedde de
nous avons fait
ni mo ini litringaji temdere solution hydroalcoolique kalis amen minen hore amen ni mo ini litringa chapantati de arande de gollobe ccrf commune 4 tay won sodunobe dun hono yilotobe sana ciotabe anan joggi kany e de lumuji ni e commune waaw ndokitire de yogaaje da fiya bugu hamdallay kany e bamako kura
hande be sukabe hakkilaji lobbi woni ko jogi ka saabi ngala bawde golleji mabbe ko ndari dun ko alhassan koulibaly holiti wiide
wakati joni o golle o ana day saabi min ngala jawdi ko min gollira min kawrindinan no kalisi de arane dem min puddi gollangal wakati joni o dum fudum dariki anni o ka an don no wada no dango faade e yimbe jogi be bawde kany be anniyeji lobbi ballamin bangal jawdi fami eta gollanga
initiative tagal mo ingol gel hydroalcoolique be sukab jokolbe ndukki do himbe ko yata masngaay chapande joyi
to duansa to yidaran wonti e waddi ton wattu joni fa pammina jamaare de honno nyaw coronavirus o wori himbe wonbe li fedde no ditta albarka wonti e waddi dido imadraji do to gorgal fedde no ditta ni wilde fondation ko nayri bangal tiagal leedi won kaye e wondube wiide aspirnan sawra nyaw coronavirus be bi hidu dum fuddi leedi Italy ndi wakande dido leedi no dande be kolitiwi do do kabaru wana gonga wattu joni en kettinto lando ngol kanko professeur akori agari sa o waro o jabo dun
ele kabaru nyawuji fuf wattu wadal nyaw o heban sembe sanne mango o buyturto sembe tama o do nyaw o la heddoro sembe on kay e andata fu nyaw keso mo gondi haybude e bedorade fam denna holtino on tan wiidi wakkat jono kay ngawta fi jabaade guldo landul
do kaddeten e kabaruuji meden jowidi do coronavirus en jidan jango so lando jabi le o do wattu goto ka holitindi wi jamaade tinno rento selako buccindirta wakkati furu yalla o do nyaw ana sakke
Sijo tamani
amin ya rabbi lando ren wadda cellal holitindi wide wattu jono e jaram faato segutobe bi ko yata tonuji miliyoji didi ujinaji temedere nyamri dum anni remeton le hitande 2020 dido botuji be ngadi dum leisto segoto yimbe le kuminibe kabaru demal fa yotto lamu kobbe fan gonno ton fa delon datikani secret yella o do gollan heba jengude le majjum kam en demo wonbe tombe kabe bisoni be paba mabbe bila o do gollan way latade jati fa kebe famtar kedden Ousmane Ali Boule Aminata Diallo
caggal dungu 2019 lati do no yidra horebe kabaru demal ko tewtata hitande 2020 dum ede yirwude Harouna Sangare directeur regional gollirde agriculture segu
par rapport
bangal gollal 2020 gal fu ana warta e superficie des régions segu ko yata e ujinaji temet didi ujinaji sappo hectare million ngaji didi e ujinaji temet joy ton nyawri
ça se confondu
million didi e ton ngaji ujinaji temet joy won ko mi dartata hikka e wi madame jaw kajjatu jagite horebe rewbe kerudu region o ka fadun lato wi mako won imma daraji kandi bamede
on peut
so en babi hewde hakke yimbe yogabe remobe de leto be dokkare remobe njokka gollal mudun engal fuddode ndungu o mena be kani fuddude rimde mena be kani wattude hen engere ngaji di so be andi dum anne jidaado o hebete hen
peut être atteint
e wi directeur regional agriculture wonti dalaji kebanodi en ndungu jabbido din anakani daranede joni
lors de la campagne
de gollal 2019 ngal min kebi hen tidalaji bangal do wawi gollirede won hebude yimbe jangintebe e gollal ngal dum wettidala mawdo mo min jogi e majjun tidal goddo min jogi do woni hokko e mudum be engere mudum en yawati mudde wakkati de min kasindini hen
remobe region o collectivité ana lanende wala fuko be domi se wana kambu fuddato budde dum wonno ko Mamed Cisse hebi ne studio tamani yude segu
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse et fête de l'aide Europe
sekrab jeelu ne le kredujute ngardan le korodo nokuno dirte duma idum le commune ma dugu yama yimbe le joen kaborde kani en nanni ton do wakande nanni de du yama yimbe le ko yat nayo be bari ton mo majjudo fita ka fa handen o do bonando wadi alal parde non de le nokay lewru mer nu hitande 2020 kartan ko kulli korodo kanko non dirte do bokor bakkan wiyama wotto joni o kanko laami dum woni suudu meri wondu to kulli korodo le majjo lomti gorko non dirte eli jaram gotnar solati député nyalo hando to kulli koro o jokiti toton golleji makko faale hitande 2021 en gardan faado gawodo wattu joni wiama kasum kobe gombe tombe faaba muye wadama fewde e mudel sukabe jokol bombe le odo nokku kanyin en kokkibe ton ngari so bami fa julde ne yottikibe keba kambe du kobe kirsa ton le majjun meri o du watti jungo en jiba wiama mero yaltini ko yata uynaaji chapande nay sefa wattu joni kanya en nyamdu ju fo faabiri ton be do kasum kobe yimbe la haybo kasu jungo di ton di fa yotto kambe uddabe le odo nokku fuube kolitide beltikile odo golle salle sekrab do kaddeten kikirande do kabaru di holiti divide min joti on kala do mbodon tawede le malifu e mangal mudul fadi jeggite tan fa handel kedde do do e seedo hono andir do no yotere med en yowtode do roobe de ana wara salaam be jeegi